Everlasting God, everlasting Father, everlasting God is your name, everlasting God. Everlasting God, oh Jesus.
Everlasting God.
Everlasting God.
Everlasting
yes,
God.
Oh my Savior.
Everlasting God is your name. Everlasting God.
Mighty Redeemer.
Everlasting God.
Unshakable foundation.
Everlasting Father.
Jesus.
Great Mama.
Everlasting God is your name. Everlasting God.
Among God the God.
Hey,
your difference is too much.
For sure.
You are the youngest old man I know that can never change.
Shobanka,
ikuru neme.
Yes,
oh. Idi agbanwe agbanwe.
Oh, baby, oh.
Site nebi ebi, role bi ebi. Ibu gibu nam.
Hey, oh.
Everlasting God.
Everlasting God.
Everlasting Father.
Oh, Jesus.
Everlasting God is your name. Everlasting God.
Ebu bedike.
Oh, baby, oh.
Wounded Messiah.
Yes, oh.
Something more than gold. Salvation God has given me.
dị mma.
Yes,
site n'ebi ebi ruo n'ebi ebi. Ịdị ya agbanwe agbanwe.
Atọla.
Onye malite kụwara Jesus aka. Kụwara ya aka gị. Ọbịa.
Aka.
Onye amụma na onye eze gị bụ.
Oh yes.
Ihe eji mara gị bụ onye ike.
Oh no.
Ị na-eme ihe ike Jesus.
Carry go.
Nwachukwu were aka kpọrọ ya ụgwọ. Maka na ọbịa na-ete start.
Jesus mere ihe na-adịghị eme eme. I mere nwa ya ga-akpa nwa ya mechiri emechiri. Ya mụjula ọ. Ama ama amasị amasị.
Ezukwu.
Ị mara Jerusalem kwu okwu. Ọ bịara mezuo n'ime ndụ m.
Yes.
Chukwu ọma ị dị ebube.
Doctor
mo. Onye amụma Chihu.
Onye amụma na onye eze.
Onye ngọzi.
Onye ike.
Ebube
na-azụ agha.
Na-abọ ya.
Ebube mbe.
ready.
The rock holds me.
Hey.
The rock holds me. I hold not the rock, but the rock holds me. I'm standing on the promises of God. Hallelujah.
I hold not the rock. We come to adore you, Lord.
Oh, thank you.
sanctuary, we come to adore you, Lord.
For sure.
Into your sanctuary, we come to give you praise. In adoration and praise, to glorify your holy name. Into your sanctuary, we come to adore you, Lord Jesus.
Into your sanctuary, Lord, we come to adore you.
We come to adore you, Lord.
Into your sanctuary,
every day
we come to adore you, Lord
Jesus.
With adoration and praise,
we glorify your holy name.
Yes,
into your sanctuary, hey, we come to adore you, Lord. With adoration and praise,
hey,
we glorify your
we glorify.
Into your sanctuary,
hey, oh,
we come to adore you, Lord.
Thank you, Lord, for the gift of life you gave to us.
Oh, thank you, Jesus.
We lift up your holy name forevermore. Thank you.
With adoration and praise,
we glorify your holy name.
Oh,
we come to adore you, Lord.
Otu akọ dị
eze nnekwu maka ya bụ
Jesus.
Ondo kunara. Onye ngule ngule lobe mapaputa.
Hey.
Ah. Yese kachese ni lepo.
Eh.
Yese neni we.
Eh.
Yese nelo.
Ayo.
Yese na la moko.
Hey.
Kore saka kore aka.
Eh.
Eh. Eh. Adi onya so besu. Ezebi ebi oke ze oke mam
otu a
oke mam ijere o dibia kadide ezebi ebi
kibube
ibe ezebi ebi ezebi ebi ezema ezemo 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 kanyi meye ze meye ze meye ze
obeyo
meye ze
yes.
It's coming by and by. A better day is drawing near.
music at praisezion.com.